waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dowladda Australia ayaa sii ballaarisay mamnuucidda dhanka safarada ee dadka ka imanaya dalka Talyaaniga. go'aankan ayaa lagu xoojinayaa la dagaalanka fidida xanuunka coronavirus. ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay $2.4 bilyan oo looga jawaabayo dhibaatooyinka caafimaad ee coronavirusku keenay, iyadoo la furayo xarumo caafimaad oo cusub iyo adeegyo dhanka telefoonada oo dadku ay wici karaan. ma jiraan wax calaamado muujinaya in fidida xanuunka coronavirus uu sii yaraanayo, iyadoo kaysas cusub lagu dhawaaqayo dalka oo dhan maanta oo Arbaca ah. iskuulkii labaad ee Melbourne ku yaala ayaa la xiray kadib markii mid ka mid a shaqaalaha oo ka soo noqday dalka Mareykanka laga helay xanuunka. Queensland jaamacadda Southern Cross ayaa labo kambas xirtay kadib markii qof shaqaalaha ka mida laga helay xanuunka. Tasmaniana Dark Movo Winter Festival oo ah festival sanad walba la qabto ayaa la kansalay, iyadoo loo kansalay cabsi laga qabo xanuunka coronavirus awgiis. dowladda federaalka ayaa kordhisay jawaabta ay ka bixinayso xanuunkan adduunka oo dhan ka dilaacay. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in mamnuucidda dhanka safarka oo hore u saarnaa Talyaaniga la sii ballaarinayo laga bilaabo maanta oo Arbaca ah.
Effectively put itself into lockdown with travel now and this largely closes that loop.
Talyaaniga laftigiisa ayaa gabi ahaanba bandow dhanka safarada soo rogay. dabcan muwaadiniinta Australiaanka ma qabanayo sharcigan, haddii ay soo noqdaanna waa inay 14 maalmood iskarantiilaan, taasoo la mid a dadka ka imanaya dalalka kale ee mamnuucidda dhanka safarka u saaran yahay. golaha wasiirada dowladda federaalk ayaa ogolaaday tiro qorshayaal caafimaad oo lagula dagaalamayo xanuunkan COVID-19 dalka gudihiisa, waxaana la filayaa in qorshayaashaas ay ku kacaan lacag gaaraysa $2.4 bilyan. $105 milyan ayaa lagu bixin doonaa 100 xarumo caafimaad oo kuwa guurguura ah. xarumahaas ayaa laga furi doonaa goobaha baahiyaha ugu waaweyn ay ka jiraan, iyadoo looga dan leeyahay in dadka calaamadaha sahlan ee dhanka xanuunka aysan tegin dhakhaatiirta xaafadaha ama qaybaha degdega ee isbitaalada waaweyn si loo yareeyo in xanuunku sii fido. waxaa sidoo kale la furayaa telefoon ay dadku wici karaan oo jimcadanba bilaabaya shaqadooda. waxaa sidoo kale ku jira barnaamij u ogolaanaya in shaqaaluhu ay talooyin dhanka videogaas ay siin karaan qofka bukaanka, iyadoo markaas aysan jirin khatar ah in xanuunku fido maadaama labada qof ee wada hadlaya ay kala fog yihiin. adeegyadan ayaa la siin doonaa dadka hore karantiil ugu jiray oo guryahooda aan ka soo bixi karin, iyo dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka oo da'doodu ka weyn tahay 50 sano, iyo sidoo kale dadka xanuunada kala qaba iyo weliba haweenka uurka leh. qorshayaashan ayaa looga dan leeyahay in culayska looga yareeyo nidaamka caafimaadka dalka, inkastoo ra-iisul wasaare Scott Morrison uu qiray in culays weyn uu la kulmi doono nidaamka caafimaadku asbuucyada soo socda.
Of course, this system will come under stress and it will come under strain. That is to be expected.
dabcan culays iyo cadaadis weyn ayaa soo food saari doona, waana wax la fili karo. lama joogo waqtigii caadiga ahaa iyo baahiyihii caadiga ahaa ee la yaqaanay ee nidaamka caafimaadku la kulmi jiray, balse ma jiraan sabab loo argagaxo ama loo welwelo. $30 milyan ayaa sidoo kale lagu bixin doonaa dhanka isgaarsiinta si dadweynaha loo siiyo macluumaad saxa, iyadoo sarkaalka ugu sarreeya dhanka caafimaadka Brendan Murphy uu ku celiyay in dadku isdejiyaan oo aysan argagixin.
There is no point being tested at the moment if you have not travelled or if you've not been a contact.
ma jirto sabab aad isaga baarto xanuunka coronavirus waqtigan hadda la joogo haddii aadan safrin ama aadan la kulmin qof safarka yimid. haddii xataa aad leedahay calaamadaha hargabka oo kale, inaan iska baarto COVID-19 ma aha. waxaan leenahay haddii aad safar ka soo noqotay ama aad la kulantay qof xanuunka laga helay, markaas waad iska baari kartaa. jawaabta dowladda federaalku ay ka bixinaysa xanuunkan ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxa ururka caafimaadka Australia Dr. Tony Bartoni. wuxuu hore ugu ololeynayay in la ballaariyo adeegyada dhanka telefoonka ah.
This announcement will go a significant part of the way to reducing the load.
Qorshahan lagu dhawaaqay wuxuu wax weyn ka qabanayaa sidii culayska looga yareyn lahaa shaqaalaha caafimaadka, halka dhanka kalena loogu diyaar garoobayo hadday kordhaan dadka xanuunku ku dhacay. Professor Alan Cheng oo xanuunada fidaa ku takhasusay kana tirsan jaamacadda Monash ayaa sheegay in qorshahan uu ka caawinayo in la xakameeyo caabuqan.
If and when the outbreak does emerge into the community, then those very targeted measures may not be quite.
Marka ama waqtiga uu xanuunkani ka dhex dilaaco bulshada dhexdeeda, markaas qorshahan waxaa dhici karta inaan si sahlan loo fulin karin, waana markaas marka tallaabooyin waaweyn loo baahan yahay in la qaado.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.